Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Hamtufanyi chochote, tena mama yetu twamchumu. Hamsemi chochote, twampenda pia. Hamtufanyi chochote, huyu ni wetu twatamba, tumuogopi yoyote. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Bambamba anazunguka kila kona, tawakimkatisha moyo, anachotaka yeye uchungu kukoma. Kwa wapinzani ana noma, uadui ana wala choyo. Mungu katupa yeye, mama natufa, twamkumbatia. Hamtufanyi chochote, tena mama yetu twamchumu. Hamsemi chochote, twampenda pia. Hamtufanyi chochote.